Joseph R. Biden, President of the Nijafa, and United States Sudan, Robi Kalesa, Kakatani, Ango Kabachusani, Nibekama, Kunisi, Egunsa Java, Jalati, Wajira, Manamare Bakabuta, Umata Fuli, Tigadifame. Mudamni, President Joe Biden, Kun, Kanandura Halahin, Baramnevi, Egunsa Chima, Jalati, Rawatame, Gabaza, Caroline Pursuti, Catherine Jepson, Ergan, Jalini Gamaratu, Tumfe, Esam.
Egumsi jabata us mudamni presidenti United States Rovi Kalesa nagant umramejira.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
President Obama itana presidenti Saturan Joe Biden am presidenti United States akurtami jaffa ta'anijiru. Lefti Biden abbatani kakachun ango presidentum matik abatankun torballa madura degirtota presidenti chadurani kan Donald Trump Baik lano mormon hokara tikasani lubun nama itti galafatame ture. Biden hokara gaggefame kanafi baik lano garagalchuf yali ta ekanaf damsa ifate dabarsan.
Democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Demokrasim wancha buta umal. Riyotako yero amma kanatti garu. Demokrasiin deebi'e bayyanataa jiraa jedhan. Itti fufanis Biden biyyattiin tokkummaan fuulduratti tarkaanfachuu qabdii jechuun gaafataniiru.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war.
Siyaasni akka abiddaa karaa darbee mara gubaa deemu sanaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee dhabiinsi mudatu kamiyyuu. Wal waraansatti seenuuf sababaa ta'uu hin qabu. Kanaaf aadaa dhugaa jiru jal'isuu yookaan uumanii odeessuu fudhatama dhabsiisuu qabna jedhan. Rakkoo hedduun akka jiru naa galata jedhan Biden. Isaan keessaa weerarri vaayirasii koroonaa kan lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 1400 galaafate tokko jedhu.
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation.
Yerotti virusicha mate lubbu heddu galafata jirutti seena kan jiru ta'umala. Siyaasa cinatti dhiifne akka biyya tokkotti virusii kana dura dhaabbachuu qabna jedhan. Biden ittaantuu isaanii ta'uun kan muudaman Kamala Harris bira gargaarsa qabu.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Dubartii isaan jalqabaa aangoottaantuu pirezidaantummaa qabatan akkasumas dubartii adiin ta'in lammii Ameerikaa idda dhalata biyya Hindiiti Kamalaa Haaris. Sirni kakachuu kun akka yeroo kaanii uummanni ba'ee kan irratti hirmaateen turre. Kunis sababaa nageenyaa fi weerara vaayirasii koroonaaf ta'uun ibsameera. Nageenya eegsisuuf jecha eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii turan mormiin gaggeeffames muraasa. Seenaa pirezidaantotaa kan bara ammayyaa isa ta'e keessatti Tiraamp sirna kakannaa pirezidaantii isaaniin bakka bu'anii irratti hin argamuu jechuun diduun ka jalqabaate. Itti aanaa Tiraamp ka turan Maayik Pens pirezidaant Tiraamp bakka bu'uudhaan sirna kakuu kaleessaa irratti argamanii jiran. Garuu pirezidaant Baayiden deeggartoota Tiraampiif dhaamsa dabarsan qabu.
Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy.
Waa'e kofi waanan onne korra hojjedhu laala kana booda yaada korratti walii galuu yoo dadhabdanis tole. Kun demokiraasiidha Ameerikaadha. Mirgi karaa nagaa mormii dhageessisu qajeelfama demokiraasiiti jedhan. Hariiroo biyyootii addunyaa waliin jiru irratti baay'inaan dubbatan.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Hariiroo keenya iddootti deebisnee addunyaa waliin hojjanna. Kunis rakkoo kaleessaa irratti dubbachuuf otoo hin taane rakkoo har'a jiruu fi isa borii irratti malee jedhan. Pirezidaant Baayiden akka jedhanitti bulchiinsi isaanii guyyoota waajiratti qaban isaan duraa 100 keessatti uummanni 100,000 tallaalii COVID-19 akka argataniif karoorfatan. Pirezidaant Baayiden diinagdee biyyattii bayyanachiisuuf akkasumas weerara vaayirasii koroonaa irratti jabinaan hojjechuuf kan oolu doolaara tiriiliyoona 1.9 akka ramadamuuf yaada dhiyeessaniiru. Dhimmoota immigireeshinii kan ilaaleen waggaa 8 keessatti lammiiwwan biyya alaa kanneen ituun galmaa'in Ameerikaa keessa jiran 11,000,000 gara lammummaa argachuutti akka ce'an gochuuf yaada dhiyaate Baayiden koongirasaaf erganii jiru. Sirna kakuu pirezidaant Baayiden kan kaleessaa irratti uummata silaa argamu garuu sababa weerara vaayirasii koroonaa fi nageenyaaf jecha hin argamin hafaniif alaabaa Yuunaayitid Isteets 200,000 dirree lafa kakuu sana dura jiru kan Naashinaal Mool jedhamurra dhaabamee jira. Iddoo kanattis kutaaleen Yuunaayitid Isteets hundumtuu bakka buufamanii jiru.